E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero o te wā nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei e te iwi, ko ngā kōrero o te wā a te kāwanatanga mo te pūnaha Ramatoru, ko ngā kōrero o te wā mo te tokomaha o ngā kēhi ko Fiori 34 haora nei, me ngā tai pitopito hā kinekina e whai ake nei. Hoi anora e te iwi, koe whakatau te Premier a Jacinda Ardern, hei tēnei wiki ka tuku ia i ngā whakamāra ma hohonu a whānui hoki mō tā tātou whakawhiti i ngā taumata o hiti ki te pūnaha Ramatoru. Hei tāna kāre a Delta i te haere kihia, nō reira me ako tātou me pēhea tā tātou noho tahi, noho haumaru me te ngāngara nei e karapoti ana i a tātou. Hei tēnei wiki ka pute he tautoko i te kāwanatanga ki ngā Pakehi kia pai ai a tā rātou whakahaere a tātou anō me te tohu kano ārā e ka whakamahia e ngā kiritaki. Hei tāna he haumaru ake te pūnaha Ramatoru i ngā taumata ōhiti. Me te aha, hei te Wainganui pō o te tuatoru o Tihema, ka neke te katoa o tēnei whenua ki te pūnaha Ramatoru. Nō reira ko te paraere te tuatoru o Tihema, te rā tuatahi o te pūnaha Ramatoru puta noa i te motu. Ko te pōu o te pūnaha Ramatoru nei, ko te tohu kano ārā. Ara, kia uru ai koe ki ngā whare hā kinikina, ngā toa kuti mako e ngā whare kai, ngā hurei o te raumati, te aha atu, te aha atu. Hei tā Jacinda Ardern e whakai ana hoki te kāwanatanga, mēnā rā he tohu a kanoa rai tā te tangata kei tāmaki makaurau e noho ana, e pai ana kia kuhu taua tangata ki ngā toa kuti makawe o te takiwā a tēnei tai tēnei. He whakamātautau tēnei nā te kāwanatanga i mui te whakawhiti pū ki te pūnaha Ramatoru a te tuatoru o Hakihea. Hūrira wāke ki ngā tatauranga ko Fiori o te 24 haora nei, 205 kēhi hou i hua ake i o tātou hapori i te 24 haora kua hipa nei, 1025 kei roto o Tāmaki Makaurau, 5 kei roto i te Moana a Toi, ko 1 kei te Waiariki, 20 kei roto o Waikato, 4 kei te Tai Tokerau. Nō reira ko eke te tapeketanga o ngā kēhi Delta katoa o tēnei whenua ki tū atu i te whitu mano, ara whitu mano rima te kaumāwhā. I tēnei wā, 85 tāngata kei roto i te hōhi pera, toko 6 kei te wahanga whā omoomo, whā te kaumāwaru te pakeketanga toharite o te hunga kua hōhi pera tianei. Nā, hurira wāke ki ngā tatauranga o te wā mo te kanoārāitanga o te iwi Māori, a whitu te kaumāiwa ōrau kua whai i te pūwerotanga tuatahi, ara ko tōna whārau rima te kaumārua mano, a ono te kaumāwhā ōrau o ngai tātou te Māori kua whai i te pūwerotanga tuarua, ara ko tōna torurau ono te kaumāwhitu mano. I tū te rā kanoārai tuarua o te rōpū Mangu Kaha i whakatāne i ngā rā tatanei, hei tā rātou e mōhiwana rātou kei te whakatata atu te kō Fiori ki o rātou kāinga i nāianei, nā reira kua oho rātou ki te whai te kanoārai hei whakamarumaru i a rātou. Hei tā James Whitinui, pāpā o te Mangu Kaha, i te tīmatanga kāri ia i whakai, kia pūwerohia ia ki te kanoārai, engari nāianei kei te whaiwhakaaro ia ki āna tamariki, o tira ki ngā tamariki katoa, e noho whakarairai tonu nei. Hei tā Rāwiri Waititi, mā ngai tōranga pū o te Waiariki, me whakapau moni te kāwanatanga ki ngā rā pēnei i o te Mangu Kaha, kia haumaru ai te katoa, Māori mai, Pākehā mai, a wai mai rānei. Ko te rūnanga o ngā kura kaupapa Māori tētahi e ki ana me mātua whai ngā kaioka katoa i te kanoārai haneira Arawiri Wright o te rūnanga o ngā kura kaupapa Māori.
E māharaharanga a kaiako, kāre pē a te tikino ki ngā tamariki nohi nohi nei, engari o ngā tamariki wharekura mō ngā mahi NCA e māharahara nui ana. I te mea whā me te haurua wiki noeho e toi ana mo tēnei tau kura. Nā reka kei reirei tahi kwana we a te pakaaroa me hoki atu me noho tonu rāne ki te kāinga.
Kua rere ngā karakia kia tūwai he kaupapa whare ki roto o Kaikohe, hei tā Martin Yakis o Yakis Construction kei te aro nui rātou o tāna Pakihi ki te whakatū whare mō ngā whānau o te Tai Tokerau, nā te mea ko ēnei ngā whānau e tino raru nui ana i te mātau o te whare, i te itirawa o te whare, i te haukū o te whare o tira i te kore whare rānei. Hei tāna i tīmata a Yakis Construction i te kore kore noa nei, i nā rā hoki i riro te nuinga o ngā kirimana whakatū whare o te tai tokerau I ngā umanga rongonui, umanga nui hoki. Hei tāna koe nei te hua o te kaupapa kāinga ora a te kāwanatanga, ara ka whai wāhi ngā pakihi whakatū whare Māori ki te kaupapa. E whai a kere e te iwi ko ngā hā kine kina.
From November 28th, it'll be illegal to smoke in cars with kids present.
I did it for my 9 mokopuna.
For my kids.
Our tamariki.
They are healthy.
Helps them flourish and thrive.
What could be more worth it?
Drive smoke-free for tamariki.
Hei tā te kaiako I ngā kahurangi ara, hei tā Leon Rangi McDonald e mīharo ana ia ki te pai me te kounga o Roger Tuivasa-Sheck, te tangata I whakawhiti te kapa tamatoa ki te kapa kahurangi I tēnei tau nei. Koe ranga hā, kine kine e tīwi, kia ora tātou.
Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.